Mbote na biso bonsoir. Sengo na biso kopesa bino sango na Lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Eddie Isango. Mobu moko moko kilelo huto mbula matari ya Silvestre Ilunga Ilunkamba etiamaki na esika molobeli ya mbula matari Jolino Makelele alobi kelasi ya ofele ezali moko na makambo manene masalamaki abakisi na yango boyokani na mboka ya bapaya lokola na États-Unis pe mboka esusu na molongo elongo pe na bokitisi minduki ya basimba minduki to pe batomboki babundi basusu kasi ya paleli COVID-19 mpona kozala nkokoso enene kindi liboso ya misala mingi Jolino Makelele akitisi bato mitema na koloba ete boyokani cash na FCC eye ezali na bokonzi kati na mbula matari e kokoba ata mwa matata to nkokoso ezalaki kati na bango baye bazalaki kozwa mpako na poste ya ndelo ya mboka na Kasumbalesa na ukatanga ba lungulami na mampinga mampinga maikolo Kongo Demokratika ebenganaki bango lobi loleki na baye bazali ya lingomba UDPS lingomba ya president Félix Tshisekedi na esika yango kasi bato basusu bazali kolukana no moto azalaki na motu na bango ba UDPS bazali ko telemisa bazalaki ko telemisa bendele na esika yango pe ko kanga bato bazalaki ko tosa pe ko pesa yango lo sa kote pe kozwa mpako kasi bakambi ya UDPS basengi bokangami na bango Narval Mabila na Okatanga azalaki na esika yango pe azwaki maloba ya député provincial pe président fédéral ya UDPS Michel Kabwe Tolanda ye Michel Kabwe
tukumi bona makambo ya kiswaka bobino mo bolandaki
Living with a broken heart, we never meant to do you harm. To never want to see you cry again. And everybody hurts sometimes, we never meant to do you wrong. And yeah, you're gonna be just fine,
you said. Je priais pour nous tard le soir. Tu m'as tourné le dos plus d'une fois. Personne ne t'aimera comme moi. Personne ne t'aimera comme moi.
Mais dis-moi de quoi t'as rap, on est juste en